a woni sellum yeeso ala haani wurde gurdam moƴƴam. Wata wat ko mbaɗanɗa ko adan hade ma wonde sellum Jésus. Joni noon a wonti chrétien, nden inde hokka ko neɗɗo mo ganduɗa gonɗunɗo e Yesu. So a woni sellum Yesu hono no chrétien, joni noon a natti wonde jungo seytane. Joni noon a waylima hankkadi a natti rewde worɓe e rewɓe, hankkadi haɓetake a wujjata, a sujjanta sanamuyiji, a sujjanta taniraɓe ma, a memata hankkadi ko boni. Chrétien tigi rigi ko neɗɗo keso, gurdam ma jiideta hono mo gurdam mo neɗɗo anda Yesu. Chrétien ɗoftoto ko haala Yesu. Yesu woni weltare chrétien.